waaqayyo daa'imni eemee gorotee inni bani aadaa dambi humnaatii dhulka kabada dilee oowesin walbana qorshidoosho humnaan haayeen lee oosharleena ka fikiraayeen saaseje waaqayyo daa'imni eemee kuhumaadee dadkii usu dhulka ka uumi uumistiyo ruusheena murugsinaay mayna kuhumaadee uumista usu bani aadaa ka uumi. Waaqayyo daa'imni eemee irree anna bani aadaa oo ana uumi dhoon yaa dhulka ku iribtiree waliba may iribtiree duunyaada ii haan boga ka gurguuradayaan ii intii shimbiroo irka dhombahaato runtii ana qorshooday uumistiyo ka saabsan yaa dooriyee ilows dhiminkaas lankoowaa jari jari oo waaqayyo daa'imni eemee raalli ku haay usiina may leeraayay nabi Nuuh taarik dii tagooga nabi Nuuh siduu nabi Nuuh lansuubun yaa eebbahay hortiis ku haay oo intii jiilshay lankashaleedis lee eed unkulahayn eebbahay hortiis yahay usa oo eebbahay hiriir eed indhow lalahay nabi Nuuh may dhalaysa diigaar oo shashalhaayeen sheem ii haam ii yaafeedba dhaminkaas dadkii dhulka ka nool dhong halaysanaayeen oo sharlayna ka dhagamaayeen eebbahay aragtoodiis eedayn isdulmiyaayeen rabshoodii yoona siyaada hayti eebbahay may goroday dayaaba waano dadkii dhulka dhong eed ii eed aan halaysadaayaan runtii usiina may goroday inii bani aadaa jiilshoo dhong halaysanyin leh saas dartii eebbahay may hamuujiyey kelmadiis nabi Nuuh oo eraas Nuuhow ana may go'aansaday inii dadka adduunyaada dhong helaaga may weelay ana gorodahaay inii dhulka dhong dadka dulmishoo lay buuyi runtii aniina dhulka ii dadka ka noolba helaagee oona iribtiree saas heje markab billee baarka kan eh ku suubi shiilna dhattiya ii banaansheeba ka dhoob dabaq yaalna kusana hooy oo gudaasheena qolyaal inshashal gooy dhismeeda markabka ebirshee siduu dhiirirshee afar boqol ii konton saamood kuweel bileersheena todobaatan ii shan saamood kuweel korna afartun ii shan saamood inteeg saqafka markabka wareegshee hoostiisna qaab dariishe banaan oo ebirshee eh halsaan ii nus inreeb markabka dhinishay ilbaab kusana hooy sadda dabaqna kusana hooy oona ku suubi dabaqa koowaad ii kan lamaad ii kan saddexaadba Nuuhow dhugiin lahaaw ana daad biyo eh eed in wiin oo dhulka dhun daboolo ya hadhiyee daadkaas walwalba nool iyo halaaga doono naflee walba dhulka ka noolna dhimada doonto ilays ana may kiila dhikidee ahdigay inii ana markabka dhatiis kii dhowraw saas dartiye adi ii islaanta ii igaaryaalka ii bilaantiyoba markabka gala markabka shay walba naflay leh lama lama oo weliba lab ii degdegba leh engeli si iyo madiibiyo daadka kooyaanna siin kala badbaadaan markabka geli shay walba shimbiroo labiida degbale ii shay walba duunye labiida degbale ii weliba haan bogoka gurguuradayaan labiida degbale naflay dhong weliba maykin kooyo doonaana si ada markabka engeliida oona aan badbaadida ada maykaleeda horanqaadadaas sahay walba hunguri eh shay walba leh oo isan ii naflayta dhomba aama fadeen nabi Nuuhna walwalba sidii eebbahay amari yasi dhabeehin dhoori oona ngoofi